mpaka Mombasa, Mkayole mpaka Dandora, Madare mpaka Mombasa. Mabinti walini changanya, Nairobi mpaka Mombasa. Mabinti walini changanya, Nairobi mpaka Mombasa, Mkayole mpaka Dandora, Madare mpaka Huruma. Kigeto mpaka Tribeca, Kigwali mimi abirire. Fahamu yule Daudi we alitenda ngama dhambi, lakini Mungu we alimpenda ye. Tunajua huyu Daudi re alikwanga re after bote atire. Leo leo narudi kwa papa, leo leo narudi kwa papa. Mkikweli mimi abirire, nilikwanga mzirire, walinitesa mabinjire.
Pesa zangu zimeisha, na yule waiter ananitisha. Ati mabouncer atawaita,
na huyu demba do anaitisha. Na mina shindo sasa venye nitazusha. Tulipatana juzi kwenye Instagram, na mista kitoma picha.
Nita kuwa ngori, sikiza story. Wacha kucheka hini ngori, nilimu wacha bila story. Ukingeza utapatana na ye, patana na ye, patana na ye, 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 ye. Utapatana na ye, patana na ye, patana na ye, 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 ye. Utapatana na ye, patana na ye, patana na ye, 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 ye. Patana na ye, patana na ye, patana na ye, 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 ye.
Gofa mimi ni lawyer, kizungu tamu kama ile ya Lumumba. Lakini ukweli mimi ni poka, ninadao biri mazeleo kulidhoka. Makajo walinishika, hata ni bahati stenje bado sijafika. Na huyu demza ke bado zijashika, muzinga tatu sasa zimekatika.
Sikiza story, wacha kucheka hini ngori. Nilimu wacha bila story.
Na ukicheza utapatana na ye, patana na ye, patana na ye, ye, wewe. Utapatana na ye, patana na ye, patana na ye, ye, wewe. Utapatana na ye, patana na ye, ye,
wewe. Simple Simon, mix up, turn it up.
Teddy B.
Hello, baby. Sunajua siku kuu ni leo. Hello, baby. Sunajua siku yetu leo. Hello, baby. Sunajua na kuoa leo. Hello, baby. Ile keki twalikata leo. Hello, baby. Baby, baby. But when you sweet pie, sweet pie, macho ma, sweet angel, my oxygen yo. Say yes I do, baby baby yes I do. Say yes I do, baby baby yes I do.
Tutuka yomu vienda Weita walete vyo kunyaba saja venda Demu chansa bachireta Weita walete vyo kunyaba chala venda Zinyuma baba zinyuma Zinyuma walukanda zinyuma
Tineku zede yudi chanyuma You're such a beautiful woman
Zinyuma baba zinyuma Zinyuma walukanda zinyuma
Tineku zede yudi chanyuma You're such a beautiful woman.
I see you came to party, and you're looking for love in all the wrong places. Shawty, look my way, look my way. Kimala mala na jibeba so.
Kila wakati nakuona.
Na nikizidi kata majimo.
Nazungululu mchitandacho.
Natutuka yomu vienda Weita walete vyo kunyaba sanja venda Demu chansa bachireta Weita walete vyo kunyaba chala venda
Auma, unira Wakwata kwata no yuzo mutima Banange yoro wena
Watch your mama give you is a killer
Zinyuma, mama, zinyuma Zinyuma, walukana, zinyuma
Zineku, zinyu, nishanyuma
Simple Simon.
Baby, ajua kwenye nataka Hata na mi at some point wanga nataka Niko na baba ndani ya maisha Sina bide niombe nipate self-control Kesho tusipatane na my bad control Feel it in my heart, I feel it in my soul Tukiweka mungu mbele hata take control Isiwe story Imambo ni ngori Maisha si movie Usije kesho ukasema wama You better take it, take it, take it, take it, take it slow You better take it, take it, take it, take it, take it slow Maisha si diaso Ukiandika wezi kanso Take it, take it, take it, take it, take it slow
Pole, 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 pole Bio sakafuni mwisho ni ukingoni Vijana na madre muta wachafu talini Mama nalia woo Yeah
She's so lonely
Sani kama tumekwama Kimoja maisha sani instagrama Tukibisha na naswaga Mali ya kuwazima ikiwaka
Na zayo no story Imamba ningori
Malaika na binguni Uje, uje
You better take it, take it, take it, take it, take it
Kiandika wezi kanso
You better take it, take it
not go be
cool beats.
Everything not go be
cool beats.
Everything not go be
Bambi no go, atupigi pita ya kipande. Kida za kuhanda ka afande. Zimezunguka pande tu pande. Mida zitaisha ka sabuni ya kipande. Oma Mungu Baba msho gimi gimi. Anagara tili baraka habibi. Lazima uta make it ya Mr. Jimmy. Wachana na shai
kuma vile temeshikwa na mablanda. Umetoma rada, vitu zako zote zimepigwa mnada. Landlord hapo chini amekuanda. Hey, siku fiti, Yesu akikuja wewe jua hakupiti. Ukiwa na yeye kila kitu iko fiti. Shetani asikukalie wewe sio kiti.
Sijui ni kanta na kesho. Gani ngali na uwezo wa kuifanya taifanya ni mwisho. Mbienu yo devo. Simogopi shetani, sa God yuko nami hadi kifo. Kanta na kesho. Nipe nguvu na uwezo wa kijana na akili za mzee. Daima niwe imara wasiniangushe. Naona star kila siku ni zawadi toka Maulana. So waja gani ushike tamama. Wajaribu isha oe ae. Na ataka madui zangu atashikana na zao njama. Siwaogopi na simamama. Ya kiyama yo ya jaye. You know pace na songa nae. Wana shanga kuna stress na kuanga nae. Meshi sansi na kesi mahakamani. Au deni za madirani. Kwa fresh nde na ndani. Oh yeah, yeah.
Na ogopa Mungu peke. Wanadamu kija kutapash. Naomba Mungu mtete. Maneno yao ya zinyumi. Zenfanye sugu wewe. Wakifrai kontisha naomba nisi tetemeke.
Siamini jotu vile naishi life ni ngumu kwa mini isi ndoto. Sijui kesho vile itakaa kwa hivyo leo ntaifanya kaa kidogo wairidhishi roho. Yani sana, tena sana hata wala wananchukia wananiheshimu brami si kidogo. Si baba iki nkisikia mkiongea na zidi kuwapa miki soko. Na kama sasi smami, staki life niache matani mtani. Mwenyezi mchungie familia yangu na pia za wale wote sauti yangu anaisikia. Tupe afya nzuri na maisha matamu. Barabara zetu zinyooke waone mfalme ni wewe. Wakupewa shangwe ni wewe. Wakupewa shangwe ni wewe. Hey!
Na
Nina enda, wajifanya hodari.
for a summer holiday. Won't you come with me? We are doing Kisumu, Busia City. Baby, won't you come with me? So we are going for a summer holiday. Won't you come with me? We are doing Kisumu, Busia City. Baby, won't you come with me?
Come with me. Tukatembele mama mzazi, come with me. Come with me. Tukatembele mama mzazi, come with me.
Yeah. Umeni why, umeni why, umeni why. Still not you wanna to die. Soon as you wanna to die, soon as you wanna to die, not to die, baby girl. Baby, many why?
Why, baby girl? Who many why, baby girl? Why, baby girl? Who many why, baby girl? Kupata mimi sita hema na mimi sita cheza. Nitapoma na wewe tu. Toka January to December, bado wewe ni member ndani ya moyo wangu tu. Nikikupata mimi sita hema na mimi sita cheza. Nitapoma na wewe tu. Toka January to December, bado wewe ni member ndani ya moyo wangu tu.
Kuku gaga kuku gaga, unanifanya mimi na bonga kuku gaga. Kuku gaga kuku gaga, unanifanya mimi na bonga kuku gaga.
DJ Simple Simon on Instagram at DEEJAYSIMPLESIMON.
When you're born, Wado nyango ko hanga ita mande kome Nairobi kawa teko. Hey, wada pek wado hanga poda pek. Wada pek wado hanga poda pek. One card when your leg of it must go dollar. Bango tooth Pesa tangwaya.
Watch reggae.
Nyota in Paris, I walk London, kanyo be akalo Berlin, kanyo. Kwa angi penda wani penda mo.
Inalando pile pile bendu winja. Inalando pile pile bendu winja. Nango, bango tuch, te wada bango tuch. Bango tuch, wanya boro bango tuch. Inalando pile pile bendu winja. Inalando pile pile bendu winja. Nango, bango tuch, te wada bango tuch. Bango tuch, wanya lego bango tuch.
Alando pile pile bendu winja. Hey, mini papa uliza winja. All black everything, kiluanga ninja. Money over everything, ja very bay winja. Hey, na spoofy kink ya bank manager niliza Mr. Hanga tuka one talk. Idwarati, hey, alufa bitch ango, alufa pat ango. Million a chel, kanyo, ochola mok, sanyo. Nama rap wameva yellow apo back. Sidi wambio nangalie gari juu squeeze you wamekua kanjo. Si give a fuck man, nimekua vajo. Rap kwa damn man, neja toka pacho. Mjeli ni ya o, okto Pizzo, Obama, na pia sija sau Lumumba pato, no wonder squeezing keep under stage. Nataga favorite rap hako na mkono kwa kichwa na anawika mayo.
Mayo
Na mke na mabambulas Kikunwe suku nisike vandulas Kanyi ikisha Tena repeat repeat Taka nilewe wente ambulance Kisho na mke na mabambulas Kikime shika nisike Wata yende taka nilewe Nisike
I need an ambulance, I need a girl dem Rewind selim tapan di anthem. Me a doctor to command the clock. Oh, this girl a killer, she murder, she raw. No woman, no party, we've said that before. I'm high and you're high, but we want some more. Me hands on your waist and my stick on your drum. Teach me, just
you can't stop. I'm going to ambulance. Kisho na muke na mabambulas. Kikunye supo niske vandulas. Hangi kikisha, train a repeat, repeat. Taka nilebe wake ambulance. Kisho ya muke na mabambulas.
Jana nilikuwa na shida mingi, nishazisort, niko busy. Ndio na kunywa ndogo gia, ni lazima leo
nikunywe ndogo gia.
Dunda nilinge na miguu, nataka nikitoka wanibebe chuchu. Leo ni siku yangu ya kamweso, come to me up.
Ambulance, kisho ya mke na mapambulance.
Shea kwenye beat, hewa kwenye mba tume yalibu kwa street. Wana tingika tingika and everybody wanna do it. Manda Batman nyeni noka, vile kume yalibeka vile kume thoka. Mashambiki wakini cheki wakini lola, wanaruga nika wameshikwa na bagibola. Kunda, watu wana celebrate wanakunda. Watu wana tesa tesa zimerunda. Watu wana sele sele wanakunda. Kunda, kunda, kunda. Kolo 999, kolo 99. Kolo 999, kolo 99. Kolo 999, kolo 99. Kama kumeyalebeka kolo 999. Mwaki mwaki, kelebete ngoma. Mwaki mwaki, kelebete ngoma. Mwaki mwaki, kelebete ngoma. Mwaki mwaki, kelebete. Kolo 999, fire brigade. Kama ni kubaya kila moto na fingate. Wawele wawele kila ninja miniske. Niko misbehave, nimesusuli ya bitch. Nina mkwanja, nina kamunde. Nina kakitu lazima nidunde. Lazima kwanza nipiti yengeto. Mambichwa mambichwa mangwelo ngwelo. Mukamba, my yellow yellow.
so I'm feeling mellow mellow. Lazima kudunda leyo leyo, watu watamble kikeyo keyo. Kolo 999, kolo 99, kolo 999, kolo 99, kolo 999, kolo 99. Kama kumega lebeka kolo 999. Mwaki mwaki, kelebete ngoma. Mwaki mwaki, kelebete ngoma. Mwaki mwaki, kelebete ngoma. Mwaki mwaki, kelebete.
DJ Simple Simon on Twitter DJ SimpleSimon, or log on to www.supremacysounds.com.
Nishadiganga, nishadiganga. Nita kupigia simu baby kweli tutabonga. Tutabonga. Super kwa mta, ushatusonga. Ushatusonga. Kuna kasponsa Canada, ushakabonda. Canada ushakabonda. Kuna kale kako maji, kamekonda. Kamekonda ushakakonda. Nimekasoma vizuri kana pena anakonda. Kana pena anakonda.
Tingisha tingisha like you got no spine. Like you got no spine, tingisha tingisha like you got no spine. Like you got no spine, tingisha tingisha like you got no spine. Like you got no spine,
tingisha tingisha, tingisha tingisha, tingisha tingisha.
Mina like your attention, fatal attraction.
Niki chiki nyuma my credential.
Fit on the mention, booga my relation.
Nisipa like cool attention.
Me I like protection, when ni addiction.
Chini ya maji confidential.
Chini ya maji tuna connect. When your wifey studies connect. Baby girl, una ni mada. Una ni mada. Baby girl, una ni mada. Una ni mada. Baby girl, una ni mada. Una ni mada. Vile una dance, vile una shake, vile una smile, una ni mada da da da.
Tingisha, tingisha like you got no spine. Like you got no spine. Tingisha, tingisha like you got no spine. Like you got no spine. Tingisha, tingisha like you got no spine. Like you got no spine.
Tingisha, 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 tingisha.
Throwing it down on the ones and twos, it's Supremacy Sounds, DJ Simple Simon. DJ Simple Simon.
Now bring it back at TBT. Now bring it back back activity. Now bring it back activity. DJ, bring it back activity. Monday, TBT. Tuesday, TBT. Wednesday, TBT. Thursday, soon a 20 TBT. When you bora bring it back like a TBT. Missy pop, but na rom card DVD. Watch it go viral, VCT. My studio na mbiko na dhani metokia VCT. Hii ata watu waka hawa, watati. Na wale wakupenda chai, washati. Wangapi, washa eat. Jukuna venya sikia sauti solo na dayo mekali wa chapati. Donda plus, bombo clad. Kuna venya hizo vitu mbili budas, jai mix. Pointing, pointies. Sae kuna venya niko na mapanda feelings. Peso toss nigga, na changa shillings. Keja convertible nilibomo wa ceiling. P.A. unadai ni kujenge. Nda kujenga aje mtu wangu na buda wesi building. Na bring it back TBT. Now bring it back at TBT. Now bring it back at TBT. DJ, bring it back at TBT. Monday, TBT. Tuesday, TBT. Wednesday, TBT. Thursday, soon at 20 TBT. Tuna shot for Arsenal, he need rifle. Chelsea, man, you need rival. And don't be a mariga, nearly buy ball. Kuna dem na skia and a die ball. Chiga is wavy, he need title. Mr. Hunger, hear the title. Na kwa church ni kingia pastor ni kazile za holy shit. Mini Bible. Hisi loko, nane ndio logo. Watizedu wanawika ra, na si bongo. Situ nawika ra, na si costo. Nilikafunga, na si leso. Slam boy kibera, mini ghetto. Lorenzo, E-class, mini benzo. Wananiogopa, hold up. Madijo wananiogopa buda na misi Kenzo. Na bring it back at TBT. Na bring it back at TBT. Na bring it back at TBT. DJ, bring it back at TBT.
Mangrocho na kumkadiwa mkonda. Motivation nilipa Johnny Square mkora. Wazee walisishwa kusikiza wekamu. Kusunda kwa room na kusikiza tu kwa hamu. Manija wangu walibambika na keroro. Shukuru liacha twizi teiza vichochoro. Mama njiwa na hii wala likuwa na mahanga. Bado wamez maintain kiuno squeeze tuma ushanga. Watu wangu watu otu wa mashenani. Wagenge true tena ile kuyandani. Wamanga walinipenda tu chini ya maji. Wanamezi ya malisi upatana tu chini ya mnazi. Watu wanzi watu walidharao ikipaji. Shukra nyingi ndio mkanipa tu hii kazi. Wajeshi wote wale waliamini uboe. Wajesheni genge vile suwe njofi.
Hini ya wale wanapigi ganga.
Hini ya
wale wanapati sana.
Hini ya
wale wanashosa mla.
Hini ya
wanda magere. Hini ya wagenge.
Hini
ya wale wanapigi ganga.
Hini ya
wale wanapati sana.
Hini ya
wale wanashosa mla.
Hini ya Madijo na feel tungo mazetu. Playlist ni Kenya, proud na kikwetu. Exclusive drops na kwa besta come through. Pamoja industry itapanda tuju. Presenters wanajua kuhype tu msani. Najua tofauti ya nani mgani na wagani. Video directors wa Kenya tuwa deadly. Atuwa chili na pande ya budget si tuko ready. Maproducer saina veterans wa kitambo. Big up tungangane sound tuingare ngambo. Promoters utuwa poa tu maganji. Na kaufiki besho yako atutaki. Wabongo wana mezea tu Godfather. Tuko pamoja Sela bado tunakaza. Waganda ya tukamata kabala gala. Bata sisi Twala Nairobi tunyo pa.
Keeping it locked and loaded. It's DJ Simple Sight.
Ilibidi niyo kokendo ni washejiko. Siko kwa kanali tiju niko rizo. Ulimi bado ride risasi zipo. Mistari bado kali na mizani zipo. Silabi simple kama A-E-O-U. Rudia mara twice A-E-O-U. Kati chingi za calling aja impromptu. Subiri usichizi inin. Two fingers in the sky. Kunja gumi to the side. Sio ngumu kudecide. Tuzikwende tukislide. We can boogie through the night. Thank the Lord that I'm alive. Two fingers in the sky. Kunja gumi to the side. Sio ngumu kudecide. Tuzikwende tukislide. We can hook you through the night. Thank the Lord that I'm alive too.
La bitch kaki block too.
Awesome Jesus.
Checking if you got through.
Awesome Jesus.
So follow if you want to.
Awesome Jesus.
Nobody can stop you.
Awesome Jesus.
La bitch kaki block too.
Awesome Jesus.
Checking if you got through.
Awesome Jesus.
So follow if you want to.
Awesome Jesus.
Nobody can stop you.
Awesome Jesus.
Wanauliza kolo
kwani ulienda? Okay, wengi hawajui nilishabanduka. Kama shujaa si nilipata rufa. Jupazia za hekalu zilisharuka. Kumbe hapa siri ni kuchangamuka. Sasa anga zangu chonjo ni natambaruka. Mini kona Yesu nilijanjaruka. Kutoboa hii maisha ya mapanda shuka.
You are in the mix with Supremacy Sounds DJ Simple Simon. For more mixtapes, log on to supremacysounds.com.
Willy 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 Namba nane nane size it Namba aliamua awa aliamua DJ Mo akamua awa
Teddy B
DJ Mo umemupa ni wake namba nane size it Groba ukamupa ni wake na 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 Gloria Muliro ukamupa ni wake Pasta Omba Ukamupani wake akamuficha DJ Moss ukamupa muzungu wa na mina shindwa wangu wili ni nani ama mubukusu mubukusu sijui kama yellow ama brown skin namba nane nileze wali nimeshindwa
unataka mke mwema
nani atanipa
unataka mke mwema
Mapenzi dada Nereze siri ya mapenzi namba nane
Oh Willy wewe Willy Usitafute wa Willy Muombe mwenyezi Usijitie kitanzi Oh kisahau mwenyezi Utajipiga mateke Utajipiga mateke Unataka mke mwema
Inani atanipa
Huwa kasi She's always in a hurry Sijui kachelewa wapi Nimekuwa nikingoja nafasi Kusema nae one on one Tupige gumzo ana kwa ana So she can say her name And I can tell her mind If she got a business card I'll take it too, that's fine Beautiful stranger Won't you be kind Can I have one second of your time If you don't mind Lips are moving up and down Sauti haitoki Mola unadunda Mteremo wa magoti Nianza wapi niseme vipi Leo ni leo Amini nachapa vileo Vikali charging up my confidence Nianza wapi niseme vipi Leo ni leo Amini nachapa vileo Vikali charging up my confidence
Anasema hana time Baby what she means is I'm not her type Out of sight, out of mind To her I'm just another boy from the hood Kijana wa mtaa najaribu kutupa lugha inakataa Lakini mwanaume ni njaro I'll be back with a new strategy tomorrow Hata kama ni suti ni tabaro Ili uni take seriously Naweka sura ya kazi roll up my sleeves Usijifanya mgumu You will never know what hit you Maringo wachi hata usi na siyo matusi
Lips are moving up and down Sauti haitoki Moyo unadunda mteremo wa magoti
Nianza wapi niseme vipi leo ni leo Amini nachapa vileo Vikali charging up my confidence Nianza wapi niseme vipi leo ni leo
sick and need lots of our friends. And you know what we do in the back of the Benz. And it be like bad road anytime I attend, cause I always like to touch on the curves and the bends. And they there, make you they there. Chick show up and me know my day there. Day there, I go day there. I told God, would you let me bless the track, amen.
Atiku stuff squeezy, amekuwa babe. Na nakata maji sana mpaka mfanya babe. Na nasikia na ganji sana, akona gari nane. Ati, akona gari nane. Leo misi dandi mina dondoka. Mifuko imejama green na simogoka. Vroom, vroom na guruma, motoka. Na kama dema meva sana, basi mtoto ka.
Baby, ukipanda na kushuka shuka ra baby. Kiuno bila mfupa unanirusha mpaka mwisho najikuta kuta hai dede. Ukizungusha mina koma baby. Please don't stop, why not baby. Shani kama cool, kwako nime blue. Oh, koma baby.
DJ scratch it pose, kani maganji ni most. Watoto kama ruabe tunabati most. Of course boogie bender, kana kani kora, kale wanapenda. Hatari kwenye lango, kadenge. Nina suti goal, madenge. Za upuzi no Kelele, kikundi serikali tukumbele.
City in the house,
Simple Simon.
I want you to bounce for me, baby. Go left, go right, go left, go down for me, baby. Go low, go low, go low. Come wine for me, baby. Wine for me, baby. Girl, you put in the work. Come get a little dessert, girl. You put in the work. Come get a little dessert, girl. Let me tell you something. Your body's so enticing, girl. The way that you're dancing make me stop romancing, girl. Rock off your back. It's too hot, girl, take off your top. Cool off, baby, let's have a shot. Now, girl, show me what you got. So, to go get to Pomadi, put your body all on me. Turn it to Paka Chini, Chini, Chini. I want you to bounce for me, baby. Go left, go right, go left, go down for me, baby. Go low, go low, go low, come back to me, baby. Shake it, shake it, shake it around, come wine for me, baby.
Supremacy Sounds.
Jeez. We getting high, boy, with night, boy.
Because we're too much.
Funny bossy conini.
Too much.
Baby, in the booth, girl.
Too much.
You need to be in the news, girl.
Too much.
Lele, mama.
This is it, too much.
Funny bossy conini.
Too much.
Baby, in the booth, girl.
Too much.
You need to be in the news, girl.
Too much.
Lele, mama.
This is it, too much.
A night, boy, and taser. Wild red panties,
what?
And you know night boy you wanna call when your boyfriend pan ways. Ooh yeah, be a shot I'm set
up.
Pesa Joe Nico Vera. Niko day Nico Banka di tell and I die you.
This is it too much.
Mande mwa me Eva. Apa na uliza. Nasikanga mamas wana Robi lakini we.
This is it too much.
We.
This is it too much.
Bossy Conini,
too much.
Pay in the booth, girl.
Too much.
You need to be in the news, girl.
Too much.
Yeah, lady mama.
This is it, too much.
Funny Bossy Conini,
too much.
Pay in the booth, girl.
Too much.
You need to be in the news, girl.
Too much.
Yeah, lady mama.
This is it, too much.
Supremacy Sounds. Supremacy Sounds taking over. Dropping the beats. DJ Simple Simon. Supremacysounds.com.
Mwanzo wewe ni dhahabu kama chakula kitamu.
Nachotaka unipende na mimi nikupende.
Popote pazuri nikupeleke, hey, nikupeleke.
Nachotaka unipende na mimi nikupende.
Supremacy Sounds Mix.
Ooh, ooh, ooh. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Oh, na, 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 na. I love you, baby. Yeah, yeah. Uko na tabia za kupendeza roho, tabasamu ya kupapasa macho. Sauti yako nikisikia pia natulia, yani punguzi ya hasira nazo. Urembo wako ulininasa roho, siku ya kwanza kukuona kwa macho. Sasa moyoni umekwamia, siwezi kutania, njoo unipunguzie mawazo. And I feel you in my air when I breathe. I see you in my dreams when I sleep. You're the one I've been waiting for all my life. Mm. Deep down in my heart I believe. Unanifeel na kufeel ni real. The one I've been waiting for all my life. Uko sawa na wote malaika na mabawa yao. Wote wanakuiga wendo mama yao. Ni wewe nachagua, sisemi nao. Sisemi, oh baby, uko sawa na wote malaika na mabawa yao. Wote wanakuiga wendo mama yao. Ni wewe nachagua, sisemi. Oh, she sent me, oh, she sent me. And even though I've never been here before, somehow I know that this is how it feels to fall in love. Baby, you know I love you. I place no one above you. I need you in my life forever and ever. You will always have my heart. We're meant to be together, me and you.
Story kwa mitandao, ati na kakadi foul. Ati nimetupa mbao, tusura ni rangi ya tao. They call me the adi breacher, jia feta miweka kwa picha. But as long as he busy na jipa, misi jale na story za sifa. Nimeblichadi ngoma natoa, nimeblichadi kladi na vaa. Nimeblichadi nda inaendesha, nimeblichadi bogi ya mta. Only thing sija bleach ni mikono, juta zidi kwa chora shagiza. Mindo buli hupi gama mono, ama rapa mekwa na madiva. Juzi nilikuwa raundi Dubai, kapatana na fali ipupa. Akanisho nywele weka die, na sura upake mafuta. He told me that shit come with consequences, so be ready for some action. I told him I don't give a fuck, nigga. I wanna be Michael Jackson, yeah. So imboki inachuki sai. Atu wanna try kuni crucify. Ati nimekwa mushi mushi ai. Aju ni maza kufa suki sai. Boy mjanja toka East Lando. Mtaa yangu netwa Gaza. Nilenza bleachin toka kitambo. Dosai mina shanka mwangaza. So neza tan tu fera sidika, lakini ya mtoshi talent. Or maybe even get a sex change, lakini bado mtani challenge. Squeeze mziki zangu digital. Tatu nazo pia visible. Tatize kwa juu with it easy. Ndo hapsi upendo nezo liza Willy Paul. Weketi apo ukistudy picha. Admiring all the new Cali features. I'm thinking selfie says ipande bay. For a photo with me, Simon Alipisha. So go ahead, call me Vibes Cartel. Ukitaka pia adi bleacher. Overa sidi kwa rap as well. It doesn't matter, manze kazi kwisha. Subaru sani mesha kinda. Nime upgrade kwa range. See yondo from yama light skin. I'm very sorry kwa unipendi. Since stories of bleaches I anze. The whole country na ongelea. I figured I'm just a big deal. So performance fee na ongezea. You bloggers should be very grateful. Cause of me
team, now you hired. Cause if I didn't give you a story, then right now you'd be fired. Missy Papa Jones, Mini Papa Wemba, I'm a Mandy Lou, I'm a Kofi. Mindyo Rapa Don, now I'm an independent, so I'm in a Jidu, Juba Joshi.
DJ Simple Simon on Snapchat. And DJ SimpleSimon. You're now rocking with DJ Simple Simon.
Tell you, gang, nigga.
Watch me run it up, that way. I'ma sing to your girl like I'm Kagway. After that, she gon' call me Zaddy. Then I run it up like an athlete.
It's gang gang on the beat, that's the tech team. My raps get me more cheeks than the backseat. And I ain't never riding that, I'm flying in and flying back. That's your main thing, homie, we just gon' recycle that. I'ma bring the loud, then I'm striking like a Thundercat. Can't you tell I run it up on any track I overlap? Boy, I bet you see the vision better now.
Better now.
I'm all the way up, ain't no coming down.
Coming down.
Nico Julia Tiri, Nico my villa now.
Now.
We poppin', might just pull up in my Vasa town. Kana to the Tika, where the women Tika.
Hey.
I'm talking Queen Latifah, set it off in the motherland.
Hey. Hey.
Baby, ain't no city like my city, oh no, no, no.
Not like Nairobi.
They can do it like we do it in the 254.
Not like Nairobi.
My hustle, now my dream so cool. Kawangale, buru buru. I love my city, oh yes I do. Nairobi.
25 flow. We on a wave, can mix a dem a kufu. Vila na bounce kwa hit track. Ukipenda hala chuchu. Jiwe, mayoyo, ey. We got the nunu, I'm in love with my city. Boss, I'm going kuku, ey. Hini ya madem wale ukulenga mtani. Mkikuta na Nairobi, wana wave kwa mbali. Luku luku ni ya wazi, utadhani Tamford. Saya kinenge, shika mavanga Sanford. Ey, niko idama pararira kanganya. Big up my hustlers, wana otamak. My foreigners wale, makwa wamehama. Machoko shwale jiji, kwa opia ni mama. I'm keeping it real, keeping it local. I'm so raw, original flow though. And I, Robbie, ay, ay, ay. It's magic when I'm on the mic, I'm saying yeah, ay, ay, ay.
Ain't no city like my city, oh no, no, no.
Shut up.
Like
shut
up. Shut up.
Shut
up.
Shut
up.
One honey, one honey, one honey, one honey.
down on the ones and twos is Supremacy Sounds, DJ Simple Simon.
Supremacy Sounds Mix.
Hey girl, it's been a minute since we kicked it.
And it's about time they oughta know who the slick is.
That's me.
That's you.
That's you.
That's me.
K Jones be my name.
And they call me Cashy.
Right now, it's WDOG and Dominion Rhyme.
I thought we was a team, now you don't want me to shine.
Nah, chill, baby. I was just kidding, though.
You know I got your back whenever you won't kill him, Jones.
Oh, so you are about to die, yeah?
On your side till death, like a certified crip.
And they can never touch you unless they wanna die quick.
Now they never seen a beat getting murdered like this.
Hey, y'all, we sell on earth. Who's next? They're gonna be first.
This rapper's looking like a shorty with a cheap purse.
Okay, so basically they need work, cause I be kicking most of them.
And I can tell that's why your feet hurt.
Nah, I'ma be okay, Mamacita. Now let me hear you say my name, Mamacita.
Papa Jones.
No games, Mamacita.
And if they wanna work, let them pay for a feature.
Ayo, Nakuru,
Naivasha,
Kisumu,
Mombasa,
Buru Kayole,
West Madaraka,
South B, Nairobi West,
Sulangata,
East Baka West,
Mikasa,
Sukasa,
Nakuru,
Naivasha,
Kisumu,
Mombasa,
LD, Bondo, Tukitui,
Apo Sasa,
Central, na Western,
Pia Washadata. No matter where you from, you're Mikasa,
Sukasa.
And just know that if you believe that Mindo King and of course Missy Rudy Lee. Now how my nigga nigga off, say what you believe.
Chill, na siyasa, I see core down my jubilee.
Okay, so you getting political now?
Somebody had to address this political clown.
You see them citizens is waiting for a miracle now.
That's enough, so let's get lyrical now.
Check it, I'm a lyrical Picasso. Kani musiki, minafanyia umati.
Wanafikiri ni vako, wapige tizi, hatupotezi wakati.
Kani pata niki haso, pika matilu, tatani za mihadarati.
Throne is mine, hao ni dakika mbili, ile design ya bahati.
Kama sisisi,
basi ni nani.
Kama sisisi, ini mazishi,
si utani.
Nasi utani,
ini mazishi.
It's sweeping down on mama, papa like a rat race. In that case, when the wapati ya zile, me stop with the can trace. Fast pace, even though let me want, so they can trace. Move back, songa kidogo manze, mina demands pace.
Oh, for real? I thought you was gonna pass the ball. But it's like you don't want me to rap it
all. Oh, no, nah, baby, I ain't mean that ish. But on the real, I really doubt if you can spit that quick.
I'm sick now, I get down, I run this down.
Man, I flow for 6 rounds, they love this sound.
For a gig,
nothing less than 90 mil.
Chris Brown, and when the queen talks,
I suggest you sit down. This industry needs to be set. I'm tired of seeing my people being treated this way.
I mean, while we gassing up all this foreign acts,
and when a Kenyan does it well,
then they call it whack. It's obvious that they decided to fall off track.
But they said hip-hop is dead,
but we brought it back.
Hold up, it's something I be longing to say to all the Kenyan DJs saying they got nothing to play from the Kenyan market. Why you gotta speak that way? If we support each other, we gon' all eat that cake. Ayo, Nakuru,
Naivasha,
Kisumu,
Mombasa,
Buru Kayole,
West Madaraka,
South B, Nairobi West,
Sulangata,
East Baka West,
Mikasa,
Sukasa,
Nakuru,
Naivasha,
Kisumu,
Mombasa,
LD, Bondo, Tukitui,
Apo Sasa,
Central na Western,
Pia Washadata. No matter where you from, you're Mikasa,
Sukasa.
Nikuapa kuapa mziki mzuri wa kuapa tu kwa famous. Ama jua lisikia marapo upendo na madame bass wana tita lyricist. Kwezi interviews na mimi tunda metro lyric video kaita million views up.
Tulikam na ubaya ikuwa tusema eri hatunge kwa mia ulaya. Merudi wasani wakanza kuambi wa retire. Secular lakini unandika gospel fire. Silive a lie na tuenta sound nikan kwa madreba juzi walai. Nilipanda matatu na trena siuzi magai. Nimetoka mbali ya isena si shirongai. True story. Yeto si mtarudiana lakini atuja ya chana tunarudiana kwa nini. Na majali wa inshallah mina vijana wawili. Tutazidi sana kando na kukosana niamini. Tuspimani akili mina kicha. Wambi wache kujicho kesha ulimi mindo ticha. Enye maze watacha lini kujichocha juniklia. Tukismama ona mini miuna FIFA. Yeah, aminia.
Oh na 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 na. Oh na 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 na.
Nieri baki mteja tu. Au kitoka ni achange kwa keja tu. Najwe kilia ni mtu anataka favor tu. Kila conversation ni ka deja vu. Maisha imejana watu fake uongo. Na visu za kunidunga nkiwa geuzi ya mgongo. Washa sense ndaka funga sawa na nyemele. Siazi ya fort kumwaga unga na jitegemea.
kiimani kwa binadamu mimi na kiimani kwa God si kwa sanamu mimi kasi kupendi sikufichi no pretend hata simu zenu mimi sishiki nikwe peace kwa nini siko peace niamini mimi niko bia na go through vitu real ka nyinyi mimi pia maybe tu agu beats au pia twezi get iko rap na tu hits ka mimi amini
Only I can make the f*** how you like it Already whippin', I can tell cause I'm a sidekick See, I'm a star, Gemini, she a Pisces So I'ma touch it and taste it before I strike it, I'm fly kid See, normally I don't really do this kind of stuff But you insisted, so I'm about to hit you with the D Cause out of all the sneakers who done approached and tapped at You said that can't nobody your parade as good as me How I use my fingers and my tongue at the same time same She call time. Me head boy, cause I got a great mind great See, when mind. I do it, shorty, I ain't trying And when I do it, shorty, I ain't lying So better get it, I'm energetic when it comes to sex She heard about my background, so she wanted a test And after she did this, she never leave me alone Now all she talk about is Jones Peace, baby Girl, you know I'm about to get you naked Cause I can no longer take it So girl, just come with me to my room Cause you know who I be And there's something I wanna see, so come with me, come with me.
She said I be on fire, and the fire make her sweat a lot. She be hella wet, cause I'm hella hot. I get her naked on the knees, and I tell her drop. Zip her the pants, go ahead, girl, never stop. I call it the ghetto Kama Sutra. Cause how she get it, then nothing that she be used to.
Hey, Cali, you a soldier, salute you. Satisfy me, now give me some of the new stuff.
Now feeling like I figure me to Canada more. Fifth round, bado tu cha fika finals. Got plenty in store, so watch Nikubusu iyo mwili Kwa niko na kanchugu kilo mbili And I'm ready to make it rain on you Girl, I'm about to shower you with blessings I'm ready to make it rain on you So then we can close up the session Girl, you know I'm about to get you naked Cause I can no longer take it So girl, just come with me to my room Cause you know who I be And there's something I wanna see, so come with me, get naked. Girl, you know that I'm about to get you naked. That I'm about to get you naked, naked, naked. Oh, oh, yeah. Girl, you know that I'm about to be over your body. Cause I be fantasizing about how I'ma be riding that body.